seku pelula
ifana we
belo isong isula ikufuna duze ikufuna name
sang sanganis
zuzo sang pambanis kanda mini yo
sang sanganis
sang sanganis zuzo
Oh. Wesithandwa sami, oh my forlosa, angilutho ngaphandle kwakho, angilutho ngaphandle kwakho, cela uhlale duze kwami.
And ndino lwazi kwaye ndino thando endilipiwa okongu kamati xa ndiyesu zawonke umhlaba ndiyazi yam imvelani ndino lwazi kwaye ndino thando endilipiwa okongu kamati xa ndiyesu zawonke umhlaba ndiyazi yam imvelani ndino lwazi kwaye ndino thando endilipiwa okongu kamati xa bendibiza
Bandit from the mouth. Bandit from the mouth. Ah! so twalekile ungatafikuzanga indlalo iphathangayo usibukizanga abantu maso twalekile ukuzwa mlibe beke libeke ayakalaleli ono ayo lala ukuzwa mlibe beke libeke ayakalaleli ono ayo lala
Wake up, love on the boss.
Sí. Yeah.